sun. Every day is a blessing. Every day Thanksgiving. Every day I'm alive. Nikipata pokea shukurani baba. Nikikosa pia pokea shukurani baba. Ona ukweli wa moyo wangu. Every day bariki kazi ya mikono yangu. Every day ona ukweli wa moyo wangu. Every day bariki kazi ya mikono yangu. Every day. Every day is a lesson. Every day is a blessing. Every day Thanksgiving. Every day I'm alive. Nikipata pokea shukurani baba. Nikikosa pia pokea shukurani baba.
Master.